shaqaalaha idaacadda sasada amida maantin ray waan wareysan lahaa hambalyo warsan iyo shaqaalaje dabar adeeg iyo muujiyeen xilliga warsan habalaawati warsan xaqiiqda wali ogsanaa mayla tahay inay dhowr maga oo isbedbedeliy ha ku shaqaytii badiyan ka horeytii d m c haydi badi lamaad hatana mar lamaad badi d m c hawada ku bati hata mar lamaad d m c haka nagati hatana inay warsan ma hata yani hata saaranta mayla tahay hawada saaranta waana shaqeeyo haydi xaqiiqdii wali waa ahaa idaacad mayla tahay dhaxalgalan eh dadka ka aftirsadaw digil mirifla ka aftirsadaw khaasatan koonfurta beed ka aftirsadaw khaasatan gobolladan baay bakool iyo shabeelaha hoose iyo gedi iyo yani wali waa ahaa idaacad umatan adeegas idaacad shaksi la yima eh idaacad umata latu walbadana tartii umatan mayla tahay iyo kumid eyin wali marna yani dafiraad angalaane maanana hinka rekorne warsan inay hasaarti saxafiyiin mayla raay umatan adeegaya hasaarti adduunyadana sidiiba wara abuurista koowaad mase mayla raay initiativeka koowaad mase mayla raay taabadhiga koowaad wali suubiyay qofa suubiye qofka hoodu suubiyoona wali macnaa jihiya walaana macno weel dhagaayan walaa is abuurina nagadaayana walla ka faano kore nagadaayana madiyo wal dhalan mahe macnaaji inaada geelka eelbada eelkii adag badi biyo ha ku baha la afkii kale ikii inka surmi wali ilay nagadaase matoorka biyo tafahay hatana usi iska nagoha ilay nagadaase laakiin hoba biyogii adag badi mase eelkii adag badi umad ku faa'idaysata wali hatalan adduunka walaa ka kordhiyay umadna wal tariya eta warsan wali lenaa mayla tahay hadhawaaw hambalyasan lena walina ilaahay ku tuugane hata sanad guridii shanaadiyan dabaaldegaasana tan konton shanaadna indabaaldegno hob ilaahay marka cumrad ilaahay kankale hata mayla tahay barbaarid iyo kursimada ka jaro isan ha saarteenna konton iyo jarto dabaaldegorsila faraxa hayadisha iyasan lena insha allah ogino ka eedanaaye mase aanu ku koraday warsan intaasa uma gaabsada hade hoob ilaahay war su-aalay kalaan jarna inshaallah
iidi idaag mahadsanto xildhi baan xasan macalin yuusuf xasan balaaga maadaama aadanay kula qeyb qaadatay hambalyada idaacadda warsan iidi idaag mahadsanto xildhibaan